olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
I se whaalautele ino a tātou tala ua whaatu ina se lafo o le le whaatuatua ina se motion of no confidence a le vāenga upuwhai e le Labour o lo oa ngai a le mālo se tete i Tasmania. E whaasino i le pāle mia se tete le taitai o le Liberal Party Premier Jeremy Rockliffe. Na sāu noa le taitai o le Labour ma leitu ua ngai le pāle mene se tete o Tasmania Dean Winter o le lafo e whaavae i le tūlanga o lo opulea i le pāle mia se tete tupe. Maletau ole malai le AFL Stadium I le taulanga o Hobart.
I wish I could stand here and say everything was fine, but I owe Tasmanians more than that. I owe them more than false comfort. I owe them the truth and the commitment to act on it. If I just sit back and allow this chaos and dysfunction to continue, I'm just as complicit as the Premier, and that goes for the House.
Le taitai o le Labour ma le itu wangai le pāle mene se tete o Tasmania Dean Winter. Ua talia le lafo po o le motion of no confidence e whaatala noa ina I le pāle mene ina ua whaalia le Greens lo lātou langolango ina. O lo wha awau le mōli maua le tina o Erina Patterson. Le whafine lea o lo mōlia I le māli liu ni tangata se te otolu mai se aingana I a kuka ina e yaima pa utalinga o ona po death cap mushrooms. O le aso le aso lona tolu o le mōli maua Erin Patterson I mōli yanga ia o lo o ia te te e iai. Lea na māli liu wai, mātua o le tamāloa na lāno nofo aina te te ai le taimi na tausa samiai. I le kuka, le Beef Wellington, na kuka ina Erin Patterson, mō se ainga I le masino iulai lua fe lua se fuluma na tolu. O lo wha awau lana mōli mau I fesilia lana loia ona sa so oi lea ma le fesilingia e loia a le itu o le mālo. O e na māli liu o Don Miguel Patterson, mātua o le ta māloa, na nonofo mōmua ma Erin, ma Heather Wilkinson o se uso o le tina ia Gail Patterson. O lo o te e le itu o ngai o le pāle mene tele I se fuafuanga le mālo e sui ai le lafonga e tutongi le concessional tax rate I whaaputu ngā tupe superannuation I lunga atu o le tolu miliona tālā le pāleni. I le teimi nei, o lo o whaasafua I le se fulu malelima pasene le lafonga le concessional tax rate, ai o lo o fuafua le labor e siitia I le tolu se fulu pasene I se whaamatalanga po o se whaotuanga ua lātou maua mai le treasury. Nā tā uai e yeitangata o lo o lātou whaao ngā le mā walalo o le tax rate e te uai tupe a e le mō le whaamoemoe mō le teimi e li tae ai le whaamoemoe au tū na whaavai ina I le polokala me o le superannuation. Na sāu noa se sui o le National Senator Matt Canavan I le Channel 9 e le o manino le a whaai o le oa sao a tangata o lo o teu I a lātou superannuation.
Well, there's no way in hell we'll support a tax on people that don't have the means to pay for it. The problem with unrealised gains is a lot of people out there, like farmers, who have assets in superannuation, but they may be asset rich, but they're cash poor.
Matt Canavan. Ua whaalia Tania Plipisek, se tasi o sui o le kāpeneta le Labour, lona tali se pai o le whaai unga ale sui o Western Australia, le senate Senator Dorinda Cox, e tu ua le Greens, ai a wai atu I le whawhaletu I le Labour Party I le pāle mene tele. O Tania Plipisek o loo umia le tofi minista o au au nangalau tele le Social Services Minister, maana ia whaalia I se talanoanga ma le ABC Radio National le talia ina ma le fiafia I le Labour o le whaai unga o whaia Senator Dorinda Cox. Nā o Dorinda Cox le suina iai o le Greens o se tangata mua mua. O le isi sui o le Greens na iai, o se tangata mua mua o ia lea o Lydia Thorpe, lea fo I na tewa ma le Greens, o lo o se e nei, o se sui tuto atasi o le senate. I korea I saute ua maanu malo Lee Jane Myung, o le Liberal Democratic Party, I pālota mo le tofi peres tene o korea I saute. I se whamatalanga le komisio whainga pālota le National Election Commission, e whā se fulu ma le valu tesi ma le valu pasene o le pālota na maua e Lee J. Myung, I le whā se fulu ma le lua pasene na maua e le sui na sasoo iai, le sui o le People Power Party. Na sāu noa Lee J. Myung, ole fa mua mua ile te minei ole mata upu i fafata wa inga ma Amerika ato ai male tu langa la matia mai por kala me ni ukilia ale fa inga ma lo kominisi i Korea i matu.
I will look for dialogue and communication between South and North Korea and find a way to coexist and cooperate to find a path to shared prosperity.
Le faliliwina mai le ngana Korea o le saunoanga ale peresetene filifilia Lee J. Myung. Wasai saia ma moli e leo leo i Colorado i Amerika le tangata le na faiese o sa fainga ai o faiese solo po se savali e langolango ina le malo Israelu. O le wasai saia ma molia ili taumwa faie faao o le maliu i tangata le attempted murder o le alii o Mohammed Soliman na ia tau aia le solo tangata inipomu penisini ai o ia alanga Free Palestine. Wali putia ele CBS News wa tau fia nei le to alua Soliman malana fana we to alima i se nofuanga sai sai. E whaavave o na tīpoti e se ai mai Amerika e aunoa ma se wha'a masinonga. Ua toe amataina se sa ilinga leo leo i Portugale o le teinei titi lea e tolu tausanga le matua i le lua afe ma le fitu lea na leiloa mai ai ai o whaia salatou tā whaonga ma ona matua i Portugal le teine o Madeleine McCann. Na faalia leo leo le Judicial Police i Portugale o le suesuenga o le awhaie le tūmalo o Algarve i Portugal i se wala au mai leo leo i Siamani. O Madeleine McCann, na leilo ai o tafa fau maona matua i Portugal ma na muamua tu ua ia leo leo i Brunswick i Siamani le tangata anu u Siamani o Christian Bruckner ilona awai i le leilo o Madeleine McCann. Lea e tolu tau sanga le matua i le lua afe ma le fitu o se tu ua inga na te ena e Christian Bruckner. O a tātou talana?
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify ma po o whea lawai ma wailau podcast.